E rei rangatira mā tēnā kūtau, ko kamo e rūsahau, anei ngā kōrero i te kōti o te haora, na te pūtea taunaki a te māngai pāho. Nōna nahi nei i timata anō ngā mahi i te tari matua o te matatini, ki te whanganui ātara, ki te whakatau kai mahi hou ki tō rātou tai openga. Kua tūwhera mai ngā kuaha o te teihana hou ki ngā pahihi o te tereina a te huia, ki tā makimakaurau, kia tika te tiaki i a rātou manuwhiri. Ā ka tāhuri tātou ki ngā kōrero hā kina kina o te wā. He tōu hou, he kai mahi hou kua piki ake ki te whare o te matatini. Nōna nahi nei i timata anō ngā mahi te tari matu o te matatini ki te whanganui ātara, ki te whakatau kai mahi hou ki tō rātou tai openga. E ai ki ngā kōrero i tāo rātou puna pāpōri, toko rima ngā kai mahi hou kua pōwhiritia te matatini, kia whanake ai kia rangatira ai ngā mahi kapahaka ki te motu me te ao. Ko ngā kaimahi tokorima kua hau ki te tari matua, ko Hera te Kuropa, hei kai whakahaere Kaupapa, rātou ko Nathan Pecker, hei kai whakahaere Pūnaha Hangarau, ko Cheryl Luke Maraki, ka tū hei pau takawaenga o te kāhui maunga, ko Melissa Barnett, ka puta hei pau takawaenga o te tauihu o te waka, ko Nguyen Muhi, kua pau takawaenga o Rangitāne. Kia pai mai hoki kūtau. Kua tūwhera mai ngā kūaha o te teihana hau ki ngā pāhihi o te tereina a te huia ki tā makimakaurau, kia tika te tiaki i a rātou manuwhiri. Kua te kōrero a te tāhuhu rangapū pāhihi o Kiwi Rail, a Tracy Goodall. I ki mai ia, kua whakahau rātou i te whare teihana tawhito e kia nei The Strand, e pai ai tā ngā pāhihi tatari ki ngā tereina. Ko ngā mea o roto te teihana hau, he wāhi tikiti, he whare kai, he wāhi noho, he whareiti, he wāhi hirere, tāpiri ki tēnā he ipurangi kore utu ma o nā kai whakamahi. Hei tā guro tonu, kua roa ngā pahihi e noho teihana kore ana, ā me whangātu rātou i te wā kia taimai te tereina kia whakamaru i a rātou anō. Ka tūwhera tēnei teihana hau ki ngā pahihi o te huia me te Northern Explorer, e ahu ana i Wānganui i a Tāmaki Makaurau me te Whanganui ātara. E karanga ana reipa he nanakia ngā mahi a Ngā Hinara Act me Aotearoa Tuatahi ki te atahō miro miro i ngā mātāpono o te tiriti. Koe ngā whakaaro o te mema pāre mata a reipa a Willow Jean Prime. Hei tāna me waiho rātou i te kawenato te motu, i te mea he takahi nui tā te kāwanatanga hou te haere ake nei. Hei tāna anō me waiho te tiriti kia rere tonu ai tōna mana i tēnei whenua, pērā i ngā hiahia o ngā whakatupuranga ngā rātou te tiriti i Waimoko.
Nō reira, me uki ngā kōrero o ngā tūpuna e pāna ki te tiriti o Waitangi me te whakaputanga, he tapu, he kawenata tapu wera. Nō reira, he nanakia wā rātou mahi ki te whakarereke i tērā mō Aotearoa. Nō reira, kei konei tātou katoa, mātou katoa o te tīma reipa, ki te tū kaha, ki te tū pakari mō te tiriti o Waitangi. Me te reo anō hoki.
Ko Willow Jean Prime tēnā. Me pēwhia e patuai te ngākau kawa o te tangata whai muri i ngā hui ātau a te iwi. Ma te whakaari, ma te hākina kina, me te mahi toi e tauai te mauri. Ko e ngā kōrero te hea mano te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira, a Callum Kātene. Hei tāna i whakaarohia e rātau, ma te whakahaere kaupapa whakaharihari e tauai te riri o te iwi a muri mai ngā kōrero hōhulu i Wānganui a rātau anō ki te whakahaere tarahiti hei paenga mo te iwi o Ngāti Toa.
Hei te taumaha, etahi o te mahi o te hui ātau. Koiara te wā ki te whakaminimini i te iwi, ki te kōrero mo te mahi o te runanga. I etahi wā, he pai te kōrero. I etahi wā, he uaua te whakawhiti kōrero. Ko te hiahi o te runanga, ki te tautoko i te iwi. Ki te akiaki a rātou ki te haramai, me te pikiaki i te wairua, ki te whaiwahi i rungi i te kōrero, i rungi i te mahi anō hoki. Koiara te tino tikanga o te whakawhānui o ngā kaupapu o te wikini nei.
Ko Callum Kātene tēnā, hoi kei tua ko ngā kōrero hā kina kina.
Tahi, rua, toru, whā, rima.
Nui ake i te rua takau ngā reo erirangi Māori e kōkiri ana i te kaupapa, kia pua wai ai tō tātou reo Māori.
Kua hinga te kapa Breakers I te rātou whawhai I te kapa Perth Wildcats I ngā rā whakatāki Tāmaki Makaurau. Ahakoa I whākarapi piti ngā wiki tōria a te kapa Breakers I mui tēnei tākaroa rātou engari auware ake. Nā te riro o ngā piro e toru te kaumāri mai te wāhanga tuatahi I whai wāhi atu ngā Wildcats ki te poro I ngā Breakers. Ko ngā piro whakamutunga, he kotahi rau mā waru ki te kotahi rau mā rua I te whakataetai NBL nei. Wai hoki e ono mano e waru te kaunga tāngata I tai atu ki te mātaki I te kēmu, a koe te ope nunui rawa atu I tēnei kaupeka mā ngā Breakers ki te kāinga. Hoi me mutua hau I konei mea tātou kohinga kōrero ki te taumato te haora. O kaweru sa hau. O whiti o ie, tihei.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo. Hei whakamārama.
He mea.